shirka dafurka isbeddelka cimilada oo ay soo babashay wasaaradda deegaanka isbeddelka cimilada koonfur galbeed Soomaaliya ayaa ka soo qabgalay wasaaradda qorsheynta gargaarka iyo maareynta masiibooyinka iyo sidoo kale wasaaradda biyaha shirkan waxaa lagu dafuray isbeddelka cimilada ay si wasaaradaha dhaxdooda ay u xoojin lahaayeen wada shaqaynta ku aadan sidii loola tacaali lahaa saameynta isbeddelka cimilada qaar ka mid ah xubnaha ka soo qabgalay shirka ayaa madasha hadal ka soo jeediyay
wasaaradda shaqada agalaayaan gaar ahaan wasaaradda gargaarka iyo maareynta masiibooyinka muhiim waay isbeddelka cimilada saameyn weyn ku yeelay ummadu fatahaad dhiyaayaan abaar dhiyaayaan walaasdan walaal oo isbeddelka cimilada meel raayis saameeytiyo sidoo kale wasaaradda beeraha oo kale saameeyo wasaaradda kalluumeysiga saas oo kale wasaaradda petroolka oo kale magiyo petrol baarase environment oo dib u injeeside marka koor in meel raayis environmental impact assessment la soo bi walbiin la feeri xaaladooda la feeri way degmada iyo gobolkana waliba ha dadkii meel raayis climate change ugu saameeyay iyo in masuulku yihiin marka muhiimadda Sengeklin Square wali waa lan walba dhinaca uu galay way marka uu noosku duuban wali la faday isbeddelka cimilada oo dib ku weyn ka hay in Soomaali iyo adduunka gaar ahaan koonfur galbeedni meelo aan ka daran ata ama meelo aan ka nugul ata in insha Allah taala ku wada shaqeyn working group way group iska hirina ana hala ana
maadaama waxa muhiimadda kowaad ayga wasaaradda climate ka ka tahay wasaaradii ayga shaqada kala dhaxeysa oo garbaha u noqonayaan inay inay soo jiidayaan oo leeyahay waxa wanaagooda dhaxaysa shaqada aan wada qabano taas run ahaantii amaan ay ku mudan yihiin wasaaradda iyo wasiir diine arintan isbeddelka cimilada koonfur galbeed aad u saameysay ruuntii si ka duwan dalka intiisa kale u saameysay gobolada wax soo saarka gobolada dadka u tirada badnaa deganaayeen marka waa dareemaysaa saameynteeda si ka badan dalka intiisa kale noo saameysay baraka ay dhibaato badan dadkeena wax soo saarkii beeraha hoos u dhacay marka taasi loo gudbo waxa loo baahan yahay wada shaqeyn loo baahan yahay aragti cusub loo imaadaa loo baahan yahay aniga wasaaradda gargaarka ahaan waxaan idin ballan qaadaynaa inaan barnaamijka idin kala shaqeynno gacan idin ka siineyno
heerka la qabsiga iyo dulqaadashada isbeddelka cimilada ayaa ah mid aad u hooseeya gaar ahaan dalkeena Soomaaliya marka loo eego dunida inteeda kale halka dowladuhuna ay ku guuldareysteen inay isbeddelkan cimilada ay muhiimad gaar ah siiyaan